walaal waxay i caawisaa isaal baa furanaya
haye
hadda waan furtay laakiin maxaa ku eegaa seel eegaa
dig lix todoba lix walaal afar gees ku xid
ay marka kadib biinkaan geliyaa soma
kusoo dhawa xarunta isaal buu ku dhihi baswordkaaga sama garan jigani
ahay hay hay walaal mahadsan
adaa mudan walaal